engikufisayo. Ngifisa ukuba isibane sami sikhanyisele nabanye. Ngiwukukhanya.
Yeah. shoulders and my dizzy, you feel. Get a little and you feel. Dizzy, you call no woman, no woman. No matter the pain, I'm so zen, you win. Mati shoulders are so zen, dizzy, feel. Come on, I'm telling you, come on, I'm here. What about your fun and your good and no man?
Bye. Spansami Aung ikani sale Ay no 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 no
I'm sorry. Aseluyaphela uthando zoziswa
nakubuhlungu.
kubuhlu kodwa ngithemise inkululeko nokuphumula uyobayeka bafana uyobayeka bafana sele uyaphela uthando uzoziswa unako ubuhlu awubuhlu kodwa ngithemise inkululeko nokuphumula uyobayeka bafana uyobayeka bafana.
Yeah. Solo Elintini so ele la vintombi hati kawa fana ba kuma wasali ba chela sabo nagala zibo fila zipe tinkulu mova pela matuna wasala wasa nampe maya
I'm gonna I'm gonna go to the house. elokishini ebangelini ukuthi wena uhambe ulale emasensini akwadodale ukuthi wena ngithini angithi mina sengitelile nginawe elokishini ebangelini ukuthi wena uhambe ulale emasensini akwadodale ukuthi wena ngithini angithi mina sengitelile nginawe elokishini ebangelini ukuthi wena uhambe ulale emasensini akwadodale ukuthi wena ngithini angithi mina sengitelile nginawe